Mi nombre es la media.
Mani mezama Dali ya penzi lako kina ni mezama Nakupenda una drama Watapita wote kwangu una nanga Changu kipenda go Bichi bego Hauna kasoro Hauna kachoyo Changu kipenda go Kama chafumbo, meumia moyo, hauna kachoyo
Ukitaka kunyasha, let me know Ni upe tarifa moyo wangu mdogo Ukitaka kunyasha, let me know Ni upe tarifa moyo wangu mdogo
Moyo wangu mdogo Without you, you're my gift from above. Checking in and on a drama, princess. Changu kipenda go, bichi bego. Hauna kasoro, hauna kachoyo. Changu kipenda go, kama chafumbo. Umeumia moyo, hauna kachoyo.
Ukitaka kunyasha. Let me know Ni upe tarifa moyo wangu mdogo Ukitaka kunyasha Let me know Ni upe tarifa moyo wangu mdogo
Moyo wangu mdogo